Gachiwo Neshe.
Last game of 90s, baby.
Gachi B.
Come on, but one night stand. You love to date, no mamba kuchuna na me spend. Manska gida baba drive, ila glass kakata room. Tukamaliza ne kwenye nyasi. Demo bili limona na jichetua. Kizungu kingi kona huyo kishua. Nika mchangania tungi akajia ile kulewa. Tu wakansa kutapika daga. Demo tatu limona metoka chichaka. Niko shambaya nkasema ngoki hapa mekwishi. Nika mpiga sound, nika mvuta ghetto. Ile kutuwa wig tu wanabonge langeu kwenye kichu.
I say una unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam.
Unajuaga wale wana wakupakasia, wanakuaga na tabia flani soza kuaminia. Anasema mekata pisa dina chuchumia. Pisi fulu inamlilia kumbeta busu ajambulia. Unaua vibe babu, unaleta isia. Mapenzo luma luma japo kwenye tamthiria. Bia umelipia msosi chumba umelipia. Mpaka mchezo umelipia funa pangyo pa kumwagia. Yuzi mwanao katika shpapi ya kuokota. Mitaa flani ya kati kino po kwa mwana mboka. Pisi kataka kulipo pomvu linamtoka. Mwana kachimba na shuka mala pwali kadondoka.
I say unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam.
Juzi kati nilitoka sijui sangapi. Minachokumbuka nilimkuta kwenye party. Zama romu chapu chapu misi nataka mikasi. Nikasuka piga vingapi na mkoni unaishi ngapi. Kutana na mtoto wana nane figures. Marking heart kama amenyonga with her. Sama honey mom sick of wendo tiba. Kuonesha wana picha si wote walisha bigger. Kuna wana wana mishi za kise. Gambe na gongea na lewa fuma wenge. Yani pisi kari hivi hivi tupitishi wembe. Yani huna gari huna pesa lafu tuwa kupenda.
I say unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua. Unaua vibe, unanikata steam.
Ametinga kinoma. Mwacha cheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe. Ametinga kinoma. Mwacha cheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe.